Get free music on mdundo.com.
Ni vijana paru paru na bebe. I've got scars to show for how I didn't love myself. Many hungry nights I spent alone cursing myself. Always balancing tears, afraid of all my fears. At some point it got so dark, it's a miracle I'm here this year. This year kuna a few things I am manifesting. Nadai kuhama mali kuminishi manifesting. Mungu sikia, kuna meza nadai kufikia. Nani wewe ndo taianda, maombi ndo menu utanipikia. Mpenzi new year, ningependa unmai tarehe kwa kalenda unipe, niko ready kupatana na success. Mpenzi new year, ningependa unmai tarehe kwa kalenda unipe, niko ready kupatana na success.
Yo ni promise I'll bind, putting me first, self-care decree. Na nacha my mind, setting it free. Na find my space, na move na grace. Old habits always, gotta let them go. Na break free, car river in a flow. 2024, ni open doors, operating from light na upendo. Keti chini, let's talk for a minute. Ile power niko nayo, utaamini. Circumstances na timing, imeni limit. Last year was mine, but she didn't mean it. Hizi candles kwa dina ndio timer. By the times in a dim, tujue kama mjengo ocha nda kwa nime Maliza, ama ni fala.
Mpenzi new year, ningependa uwe mai tarehe kwa kalenda unipe, niko ready kupatana na success. Mpenzi new year, ningependa uwe mai tarehe kwa kalenda unipe, niko ready kupatana na success. Mpenzi,
mpenzi, new year.
Mpenzi, mpenzi,
mpenzi, new year.
Niko ready.